Izikhronike zesibili isahluko 26 verse 1. Bonke abantu bakaJuda bathatha uUziya wayeneminyaka eyishumi nesithupha bambeka inkosi esikhundleni sikayise uAmasiya. Verse 2. Yena wakha eLodi walibuyisela kuJuda inkosi isilele kuyise. Verse 3. UUziya wayeneminyaka eyishumi nesithupha ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nambili eJerusalema, igama likanina lalinguJekoliya waseJerusalema. Verse 4. Wenza okulungileyo emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uyise uAmasiya. Verse 5. Wayelokhu emfuna uNkulunkulu emihleni kaZakhariya, owafundisa ekumesabeni uJehova emihleni yokumfuna kwakhe uJehova, uNkulunkulu wamhlahlamelisa. Verse 6. Waphuma wala namaFilisti wadiliza ugange lwaseGati, nogange lwaseJabine, nogange lwaseAshidodi, wakha imizi kwelaseAshidodi naphakathi kwamaFilisti. Verse 7. UNkulunkulu wamsiza kumaFilisti nakwabase-Arabhiya ababehlala eGuribali nakumaMehuni. Verse 8. Abaka-Amoni bathela intela ku-Uziya, igama lakhe lahamba laze lafika nasekuyeni eGibhithe ngokuba waba namandla kakhulu. Verse 9. UUziya wakha nemibhoshongo eJerusalema ngasesangweni lasegumbini nangasesangweni lasesigodini nangasenqutshini wayiqinisa. Verse 10. Wakha imibhoshongo ehlane wemba imigodi eminingi yamanzi ngokuba wayenezinkomo eziningi ehlanzeni nasethafeni. Wayenabalimi nabaphathi bezivini ezintabeni nasekameli ngokuba wayengothanda umhlabathi. Verse 11. UUziya wayenempi elwayo eyaphuma ukulwa ngamaviyo njengomumo wokubalwa kwabo ngesandla sikaJehiyeli umbhali noMahaseya umbusi phansi kwesandla sikaHananiya enye yezinduna zenkosi. Verse 12. Umumo wonke wezinhloko zawoyise, amaqhawa namandla, wawuyizinkulungwane ezimbili, namakhulu ayisithupha. Verse 13. Phansi kwezandla zabo kwakukhona impe namandla, eyizinkulungwane engamakhulu amathathu nezinkulungwane eziyisikhombisa, namakhulu ayisihlanu, eyalwa ngamandla amakhulu ukuba isize inkosi ezitheni. Verse 14. UUziya walungisela impi yonke izihlangu nemikhonto nezigqoko namabhantshi nemitsalo namatshe endwayimane. Verse 15. Wenza eJerusalema imishini eyaqanjwa ngokuhlakanipha ukuba ibe phezu kwemibhoshongo nasezingusini kuphontshwe ngayo imicibishoyo namatshe amakhulu. Igama lakhe laphumele kudeni ngokuba wasizwa ngokumangalisayo waze waba namandla. Verse 16. Kepha lapho eseziqinisile, inhliziyo yakhe yazigugumeza kwaze kwaba ngokubhubha kwakhe. Waphambuka kuJehova uNkulunkulu wakhe, wangena ethempelini kaNkulunkulu ukuba ashise impepho, e-altare lempepho. Verse 17. U-Azariya umpriesti wangena emva kwakhe, bekhona kanye naye abapriesti bakaJehova abangamashumi ayisishiyagalombili, amadoda anamandla. Verse 18. Bamelana noUziya inkosi bathi kuye, akusikho okwakho uZiya ukushisela uJehova impepho kungokwabapristi, amadodana ka-Aroni abangcweliselwe ukushisa impepho. Phuma endlini engcwele ngokuba wenze isiphambeko, futhi ayukuba nodumo luvela kuJehova uNkulunkulu. Verse 19. Wayesethukuthela uUziya, wayenomcengezi womlilo esandleni sakhe ukuba ashise impepho. Esabathukuthelela abapristi, kwaqhamuka uchoko ebunzini lakhe phambi kwabapristi endlini kaJehova eceni kwe-altare lempepho. Verse 20. U-Azariya umpristi omkhulu nabo bonke abapristi bambuka bheka wayenochoko ebunzini lakhe, bashesha bamkhipha khona, naye waphuthuma ukuphuma ngokuba uJehova wayemshayile. Verse 21. UUziya inkosi wayesengonochoko kwaze kwafika usuku lokufa kwakhe, wahlala endlini eyahlukanisiweyo lokhu engenochoko. ngokuba wanqunywa endlini kaJehova. UJothamu indodana yakhe wayephezu kwendlu yenkosi ahlulela abantu bezwe. Verse 22. Ezinye izindaba zika-Uziya ezokuqala nezokugcina zalotshwa ngu-Isaya umprofethi indodana ka-Amose. Verse 23. U-Uziya wayeselala koyise, bambela koyise ngaphandle kwamathuna amakhosi ngoba bathi ungonochoko. UJothamu indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.